na sombelio eloko lingaka okiti sa monte machu lokola na ebaki baboti bayo balinga kitenga na bala yo diana yebisanga soki na tika nzela na zali kuluka bamwana mama Mayoka, na sombelio eloko lingaka, kukiti sa monte machu, lokola na ebaki, baboti bayo balinga kitenga na bala yo diana, yebi sanga soki na tika nzela na zali muluka, kamwa na mama.
Thank you. Thank you.